Mangena ngomculo Mangena upizalo Mangena ngomculo
Etonela Operation Samangena Udokotela umkokotela uyabazela Kume namanamba kumishini uyabazela Etonela Operation Samangena Udokotela umkokotela uyabazela Kume namanamba kumishini uyabazela Etonela Operation Samangena Udokotela umkokotela uyabazela Kume namanamba kumishini uyabazela Etonela Operation Samangena Udokotela umkokotela uyabazela Kume namanamba kumishini uyabazela
Mangena ngomculo ungasikhathazi, singena kule mbakathi namamandla. Ngena nawo zonke.